nje ngiphithizela ngincane. Kodwa ke iprove ukuthi ngibani wena. Ifo kwenzeka njalo bani. Bengicela nje ukuthi sithuba ukukhuluma phandle. Ngicela phezulu inkanyezi. Uthenge sky inkanyezi. Ukuthi sikhiya lezi zihlala khona. Ngizobaza ngiyazi ukuthi kwenze ukuthi inhliziyo yakho sokhona umfana khona. Kodwa nami ngicela umfana khona. Ukuthi nami kompethu. Nami ngingene kuyakho inhliziyo. Wazi bani? Maybe ngizofikela umfana lona umehlule. Maybe ngizofikela umfana bengaphezulu yena. Maybe ngizofikela umfana ngaphezulu. Ngiyazithandela ngiyazi lona. Ngiyazithandela ngiyazi lona sengicela wena. Pumile pandle Jungi sky Jungi inkanyezi Jungi moon Uthi ndlika njani Ngicela ungitshele Cause nami ngifuna ukufisa Nami ngifuna ukufisela izinto ezindlela kulo mhlaba Ungitshele ukuthi sibuye ekhaya Sine kanjani Uthi moon isinjani Uthi sky isinjani Uthi inkanyezi zikhanye kanjani Uthi inkanyezi ziphakaza kanjani Ngizibona ihlahla manje na siyakhakaza ihlahla even notshani yavuka now ntokazi ngicela na hona cause ngibona lo muhle wakho uyaqhakaza ngicaca na wena ukuthi ngine ihlobo ngicela ngivule lapha inhliziyo yami sisi ngivule lapha inhliziyo yami